wala mia mia. Hata roho na mwili wangu takugawia. Sio utamtu, taukiumia. Na kwa pembeni yako kilieli. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio. Mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo. Anakula yeyote da siye na meno. Wamtindi kifuani, tunafanya nipate mtindio wa uongo. Wamtungi kitandani, tunafanya nipake mwenzio uo mkongo. Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa chuhu. Unanifanya nisiezi bombo klad. Bombo klad. I love the way that you feel me. Your body will kill me. Wanifuruga kili bombo klad.
Kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akiri yangu na itenganya. Kile pum pam pupi na butu kigandana. Oya, 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 oya.
I promise you will to be my wife. Cause you are light of my life. My shoe size,
my shoe size.
And just know this, I love the way you speak so wisely. And I'm praised with your love, that is what I see. Everything is nice.
Banana.
Baby uno uno pinda cheza kukonya. Ndiyo ni kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki design anayangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia. Na nawapa take five wana kufakio. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuno nyonge weka pizza ni pop champagne. Wakisha juo payday pieces ina swing swing. Sachi mchamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chini, unavyo nipa kwa juu. Unanifanya nisizi bombo klad. Bombo klad. I love the way that you feel me. Your body will kill me. Wanifuruga kili bombo klad. Bombo klad.
Kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akiri yangu na itenganya. Kile pum pam pupi na piki gandana. Go down, go down, go down, go down. Where? It's Ika. Where can get? Where?
Shama kutoka Mwanza nimefika na uku.
Take five now.